ọnụ masukwu ola nụ ndị iro m ndị na-eche ọdịda m.
Ọtụtụ nwere ike ịnọ n'akụkụ na-ajụ sọbụdụ onye bụ onye iro a.
Ezi ọyị ka m gwakwa gị eziokwu, onye iro mmadụ bụ ekwensu. Obi ya adịghị ọcha, echiche ya adịghị ọcha, ma ncha ma ncha ma ncha ma ncha. Esi na ha no rest. Onye arụrụ ala enweghị udo n'obi ya, onye ọgbọ ego adịghị ala n'ụlọ. Akụ aka n'ụzọ gbawa gburugburu gburugburu, ọnwụ ndị pọlisi ọmịa zam 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 zam. Ebere emeburula m ndị iro m, ọnụ masukwuola nụ ndị iro m ndị na-eche ọdịda m. Ekwela ka si eche ọdịda ha na-eche ọdịda mebulie.
Ekwela si eche ọdịda mewe
ha na-eche ọdịda mebulie. Agwọ ọgwụ dochiere m o, ajọ mkpa mkpa afọ mụ na ugogbe ugogbe tiwasịa.
Sons and daughters of the Most High, we are